to some music, baby.
Que pegas en el fondo tranco.
Mucha vaca sana.
A papel su white y belly black.
Baby, usted toca que llama.
Ivi ndivo ni livo mi.
Na pofa.
Kamo chafu likizo mi.
Sasa stop.
Nipo simple, simple sana mi.
Wakara.
Napeneza kuliko wote upper down.
Inasipa sa dole side.
This is a kubana.
Chigone kamba machone glass.
Sio kamba jana.
From juice,
papo kati mido,
pamba zangu minu,
sio kare po,
embu cheki he looks,
chata ya jogo,
mpo wege mnabasa kufanana,
sare sare,
kama mabata walo zande waka jana,
wale
wale, ikiva ato boxa na peneza,
mienga,
makonvis, makaki, mabeli,
ya chenga,
chini kiweka tema,
alo, kani pena,
sivai za kijinga, zile wanazo lenga,
na fazuru ane, na papa makale, sirudi kesho. We unava aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mze.
Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza. Ukivajo na peneza.
Tani lalila, tani lalila. Tani lalila, tani lalila. Tani lalila, tani lalila.
Ukivajo na peneza.
Kuna se kunava aki. Weekend in a tenga ma bling. Ata kama se naga shilling. Neke peneza na jiwo nando king. Kuna se kuna ba akidin. Weekend in a tenga ma bling. Ata kama se naga shilling. Neke peneza na jiwo nando king.